Yeah, expert
Lance my girl. Productions.
Everybody say, yes, a wife expert. I decide your move, Mako, but this a copy. Which I told you, Mupale, Missana at night. But I'm back to Bambaza Luga. Boom. Everybody gambati bala, bala. The little Mupala, bala. Everybody gambati bala, bala. Lelo sura mupala, bala. Everybody gambati bala, bala. Batu kuli de bala. Wanda everybody gambanti bala. Yeah, tedi azole ya bala. Tuli muchibala, uli wenda bapaya paya. Abanda banywa zibia, teli ya dali mufia. Bagaga tunywa peleya. Yeah, sakala kuulida yogera ya dokula baya setula. Barapa mbakumi dadale kipatenze siwa sasida. Totunula, tokulula ujogera barapa temokera. Vimba gamba vya dala temuntambala. Kubanga nipomu, ankwata konja mubarula. Uno mulembe gwaffe kuba yeffe tuliko. N'abakazi bonna baffe kuba yeffe tuliko. Amabala bagagudde naffe tweyagaleko. N'ebyana ebibadde mu kava katubirabeko. Everybody gamba nti bala, bala. Lelo tuli mu bala, bala. Everybody gamba nti bala, bala. Lelo sula mu bala, bala. Everybody gamba nti bala, bala. Batukulide bala. Wanda everybody gamba nti bala, bala. Zenji tude muninga ivane adamu. Warapa ngote mudamu ichiziki mchifunamu. Rachite tuwe ya gale. Nabi anda tuvidabe. Uliche tuagola tuchikole. Uganda ya fekale. Bana Uganda tuwe ya gale. Nange waibe kispatine ya gale. Kuno mulembe gwaffe kuba yeffe tuliko. N'abakazi bonna baffe kuba yeffe tuliko. Amabala bagagudde naffe tweyagaleko. N'ebyana ebibadde mu kava katubirabeko. Everybody gamba nti bala, bala. Lelo tuli mu bala, bala. Everybody gamba nti bala, bala. Lelo sula mu bala, bala. Everybody gamba nti bala, bala. Batukulide bala. Wanda everybody gamba nti bala, bala. Tedi azole ya bala.
Michael Klein Beats.